on this beat, ladies and gentlemen.
Uliko nitoa ni mbali, umenivusha vikwazo hatari. Hakuna kama we, nawaza leo, unawaza kesho yangu. Upendo kipekee, unavyozizuia roho chafu mbele yangu. Unanilinda zaidi ya bodyguard, kwa uwezo wako naishi najikubali. Roho za kishirikina unapiga ladi, kwa jina lako mapepo anafia mbali. Siku zinabadilika, neema yako naiona. Dunia inazunguka, leo bora kuliko ya jana. Japo sijakamilika, kila upo nami kila kona. Pale ninapoanguka, wanipa mkono wako tena. Yeah, dear God. Dear God.
Oh my God.
Ah, dear God. Dear God.
Oh my Lord.
Japo naishi maisha ya kisela, lakini kila siku riziki unanipa. Ninakuomba hata niwe jela, na mimi bila wewe vikwazo sitapita. Unasimama mbele yangu, mbele yangu. Unanionyesha njia njema. Ningetumia uwezo wangu, uwezo wangu, ningekufa mapema. Siku zinabadilika, neema yako naiona. Dunia inazunguka, leo bora kuliko ya jana. Japo sijakamilika, kila upo nami kila kona. Pale ninapoanguka, wanipa mkono wako tena. Yeah, dear God. Dear God.
Oh my Lord.
Ah, dear God. Dear God. Say boom, fuck on me, dance a boy. Sound killer. Pray for the Lord, pray for the Lord, pray for the Lord. Pray for the Lord, pray for the Lord, pray for the Lord. Dear God. Dear God.
Oh my Lord.
Ah, dear God. Dear God.